keeping the good music alive. That's my job. I like the way y'all looking tonight. Wow. This is the kind of music you can two-step to. I mean like a to the left, to the right. Step it up, to the right. Come on, left, right. Kashindwa kuchagua machozi yangu na maumivu yana uhusiano unajua. Naweza fanya chochote rudi mamungu anajua. Bado si mikombe kama ulivyoniacha shuga. Wana swali la sifungi mawazo amenipa answers. Wananicheko jinga cause na kuongelea wewe tu. Nikiongelea mapenzi mfano wangu kwanza ni wewe. Kama ni ndoto naomba Mungu ishe mapema. Na una mateso kanaibeba dunia nzima. Nashindwa kula, nashindwa kulala mama. Kila kukicha naumia kama tumeachana jana. Nijia unituzi na niumiza. Yesingefika huku kidume nsingendekeza. Mara ngapi nilikose mimi na ukanisame. Mara ngapi ukeweza kuleche penzi lipote. Huku niacha ukaganda na mimi kama ulinza wewe. Nishindwaje kusame wakati ulipokose nawe. Tungia chano siku tukarudia na subuhi. Nijia unituzi na niumiza. Nishindwa takusa bye.
Oh, 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 natamaniwe, natamaniwe. Kama zamani,
kama zamani,
natamaniwe.
Shosti zako kama bado na nkumbuka. Swezi mali mwaya shumbo tani suta na ntachapa. Sikisa hawa live mbebeleza nzi tunafujika. Na live goma kwa sikiza wote vichache nkawaja. Swana wazwa kukufit kama millionaire. Mapenza kazi jua na maisha we had to break somewhere. Yes ule nkosea na ukanifanya nkalia. Na nkashindo kujikaze kanibili kukochia. Upo mini maneno angu kupenda the way they sounded. Aulabda hadi zango zikufikia what you wanted. Kama nkupigia simu ni kusikia Twitter ntosha. Hata ukini tukana moyo wangu utapumzisha. Kama wakati kurudi nyuma naomba msama tena. Ama singi nkose mami tuishi kama zama. Ukirudi siku wachi wende tena. Hata ukini kosea kufanya kaulo ya fanya tena. Nana tafanya nisikwaza kuna binti wana yako. Kusha samee unikosea turudi kwa nafasi yako. Zileti tena kisu kwenye mpambano wa bunduki. Cheri siringi tena taka staki sasa basi. Kama zamani
natamaniwe, hey,
let's go.